Ekitongole ekivunaanyizibwa ku ddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kyongedde amaanyi mu kusomesa abantu n'abamaduuka ag'eddagala ku mateeka gafuba okutunda n'okozesa eddagala mu kitundu ekya West Nile. Kidiridde okweyongera okw'okuubagana wakati w'abakozi b'ekitongole ekyo n'abali mu kisaawe ky'eddagala awatali lukusa mu bitundu bya Asia mu disitulikiti Arua n'ekitundu eky'ekamukamu Madi Okoro ne Busia ekisangibwa mu disitulikiti y'e Koboko. Kuri National Drug Authority mu West Nile, Emmanuel Mirambe agambye nti abamu ku batunda eddagala balwanagana n'abakozi b'ekitongole ekyo ate oluusi badduka ne balaba mmotoka zaabwe nga zituuse mu kitundu. Mirambe era agambye nti kakano batandiseewo enkiiko n'okubiriza abantu okumanya emirimu gya National Drug Authority n'obukulu obw'okugoberera amateeka kibayamba okutumbula enkolagana wakati w'abasuubuzi b'eddagala n'ekitongole ekyo. Agambye nti mwaka oguwedde ekitongole kyabwe kyawa layisinsi amaduuka g'eddagala 89 mu kitundu ekyo ekya West Nile era balina essuubi nti bwe tunaatuukira mu 2026 bwetunaatuukira mu omwaka guno gunaggwerako 2026 ng'omuwendo gutuuse maduuka 10.
We were giving them benefits of doubt. We are saying let us first give them information about NDA. Let us give information about NDA and its work, the way we do our work. And let us involve the sub-county leadership. Let us involve the LCs so that they get to know, even them on their side, they can talk to these people. Because they, if they understand our work, the way we do our work, they'll be able to even tell these people that, no, you see, you don't behave like that. People are running away.